bo mwa mwa mnumia nye mwatu abachara bakwagala bangi bakambe tuzeni nayo mwana kati kimanyi byoyagala bingi katirinda nja kufuna ensimbi Sebo, kuwango mnumia nye mwatu Abachara bakwagala nkumu Bakambe tizeni nayo mwana Katichimanyi vyoya galabili Katirina nja kufune nsimbi Jitono nemese zanyo sebo Kuwango Abachara bakwagala bangi Bakambe tizeni nayo mwana Katichimanyi byoyagala bingi Katirinda nja kufuna ensimbi Eze ngweze wegomba sebo Eye divayi nja kuleta nkumu Abagagga tebakutwala ddya Ekyo kimanyi ensi ekyuka Emakindi abeerayo ne kkodi Geyekolera leseyo Paulo Nicheza mama, chitaye haraka Nze chimanyi, dana ronda nyo Loro chomatu, naoma nyo Awabachara, bakulimba nyo Manya enseno, titone ya kabenje Nze chimanyi Dana ronda nyo, lorwe chumatu Vuma omoyo, ababachara Mbapulimba nyo, manja enseno Titone ya kabenje
Basebo ne banyabo olimba lwengendo bawereza kati